Yo, Emua Rhymes tena, RB Records, yeah.
Forevermore, watajua na
kupenda,
wana si, kwamba sisi twapendana,
na
siniumize moyo, nita kupenda forever, sita kumiza roho, utani penda forever.
Mapenzi bado, safari bado, mie bado, nangangana. Jipe moyo, usife moyo, maisha ni kuku baba na baby. Najua kwamba wanipenda, nami pia baby na kupenda mama. Na tena pia na kujali, vile vile wanijali baby. Mapenzi yetu ni safari, itabidi tumekazana mami. Mwisho tutakuwa majemedari, watabaki kututazama sana. Ai, wololo wololo aya mama, wololo wololo aya. Wololo, wololo, I am mama.
Forevermore, watajua na kupenda.
Na kupenda.
Wana si, kwamba sisi twapendana.
Twapendana.
Na siniumize moyo, nita kupenda forever. Sita kumiza roho, utanipenda forever.
Wangu wa moyo ni wewe dada, bora unipende usili mwage. Sina wasi wasi na wewe baby. Fungu la maisha yangu ni wewe baby.
Ni wewe.
Pole pole pumzi usinisushe. Twende nyumbani kwetu mama. Chanda chema mkono wa kushoto uvishwe pete. Wenye wivu basi wajipange mama.
Ayaya.
Songea songea oh baby. Legea legea oh yo baby. Again, again, oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Nakupenda sana, baby. Nakuwaza sana, baby. Nakupenda sana, baby. Nakuwaza sana, baby.
Forevermore, watajua nakupenda.
Nakupenda.
Wana si, kwamba sisi twapendana.
Twapendana.
Usiniumize moyo, nitakupenda forever. Sita
Shangwe ndere movigelegele mwisho wetu mepatana. Mama mkwe dada ndugu wote wamefurahi. Vitu vitamu tamu vimemwaga uwanjani. Ngoma tamu kweli DJ mejipanga.
Cheza na mi baby. Sema na mi baby. Cheza na mi baby. Cheza na mi baby.
Watajua na kupenda.
Na kupenda.
Wana si, kwamba sisi twapendana.
Twapendana.
Usiniumize moyo, nita kupenda forever. Sita kumiza roho, utanipenda forever.
Alright, now Sylvan, I'm back baby. Yeah. Yeah. Producer Kevin B. I'll see you, man.